We can fall in love again. I wanna do it all again.
King Sakwa, King Sakwa. Sauti Sol, Sauti Sol. Just another track, just another track. You know how we do, right? You know how we do, right?
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, siku zaenda.
Si es de si amaba, vamos si ama. Si es de falla, vamos falla. No te por qué te larga, si no te obar y te mamá, vos frío toca. Si, ya no me quedo para dormir, baby. Más quiere que si yo amo, ya fue, te voy a volver. No solo versificaba
hoy. Come on my knees, baby, please. Push on my knees, I take it easy. Girl, you got me missing your body. I hope you ain't kissing nobody.
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda.
Si es de si ama, vamos si ama. Si es de falla, vamos falla. No te por qué te larga, si no te opé tu ten sentimiento pra andar. Si, ya no me quedo pra dormir, baby. Más quiere que si yo amo ya fue, te voy a volver. No solo versifico a volver.
Mapenzi ya dati ya shatubana. Na harufi ya muziki ya tuzingira. Si quickie si ringi dondosa. Oh yeah baby come closer.
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Fall in love again. I wanna do it all again. Dance with you. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda.
Come on my knees, baby please. Push on my knees, I take it easy. Girl, you got me missing nobody. I hope you ain't kissing nobody.
Na 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 na.
Siku zaenda,
siku zaenda.